Llevan de tu anca se me da frost.
Yo ni tu acá iranga celeste.
Nkaba nshaka kubaza Tonto iby'umugani wa Rwabugiri.
Mugana wa Rwabugiri na Rwanyonga. Rwabugiri yari umwami, Rwanyonga nawe yari icyegera cye. Hanyuma haje kubaho ibintu. Rwabugiri aza kureba, abona Rwanyonga amurusha ubwenge, abona azamukura ku ntebe y'ubwami. Ubwo ngubwo ashaka ukuntu yazamwica. Rwabugiri nawe yari umuhanga, nawe yaje kubimenya. Hanyuma baza kujya Rwabugiri abwira Rwanyonga ngo bagende ngo guhiga nyine mihigo nyine ibikoko by'ishyamba. Ubwo baragenda, Rwabugiri yari afite abagaragu, Rwanyonga yari afite umugaragu umwe. Ubwo baragenda, bagezeyo Rwabugiri arakoma, mbese ni nko kuvumbura. Amaze gukoma, inyamaswa iravumbuka. Ivumbutse, Rwabugiri abwira Rwanyonga ngo nayirase. Ubwo ngubwo Rwanyonga abwira Rwabugiri ngo ya, ntabwo nagutanga umwami umuhigo ari we mwami nyir'u Rwanda. Ubwo ngubwo Rwabugiri abura uko abigenza, ayasa umwambi, ayirasa n'igihunga n'impumpu ntiyayihamya. Rwanyonga yaje kuyirasa wa mwambi we w'umweru rukumbi, hanyuma umutima awasamo kabiri. Amaze kuwasamo kabiri, Rwanyonga yahise yivuga, aravuga ngo nkwice Rwanyonga rwanikiye nkoni rwa Nkotanyi. Ubungubwo Rwabugiri yaje kureba aravuga ati, Rwanyonga ntanze umuhigo kandi ari nyir'igihugu, kanze nkwereke noneho mubwira yikorere, namara kuyikorera nantere umugongo murase muturutse inyuma. Ubungubwo Rwanyonga nawe nyine yari azi ubwenge, aba yabimenye. Arangije Rwabugiri abwira Rwanyonga ngo nayikorere bagende. Noneho Rwanyonga yangaga agasuzuguro kuva na kera. Arangira ngo nishe inyamaswa ngo nindangiza nyikorere, ngo ntayo Rwanyonga abwira Rwabugiri ati, yikoreye n'utayikoreye wambaze nyoko, nyoko nawe yambaze so. Noneho Rwabugiri biramubabaza, bimaze kumubabaza none Rwanyonga abona ko ababaje umwami, yari umugaragu mukuru mbese wa Rwabugiri. Ubwo noneho Rwanyonga abona ko Rwabugiri bimubabaje cyane. Arangije Rwanyonga abwira Rwabugiri ati, nungaho noneho ndemeye ndayikorera, ariko ujye imbere nkushorere. Noneho Rwabugiri aranga aravuga ati, oya, ati ntago umwana yikorera ngo ajye imbere ngo icyamuturu ngo ntago nayikorera ngo njye imbere ngo noneho umwana njye inyuma ngo ubwo se icyamuturuka inyuma ngo ubwo se nakibona. Noneho Rwanyonga arangije arivumbura amutaha ahandi, bari bagiye gushaka umuhigo arataha. Aragenda ageze mu rugo kwa Rwabugiri abwira umugore we, umugore wa Rwabugiri yitwaga Nyirakimana. Arangije aramubwira ati, nturwuya. Rwabugiri yayirashe arayihusha, ndayirasa ndayihamya, none ndashaka urwuya. Urwuya nakubwira niba utabizi ni iriya nzoga iriya yo ku rusenge y'ubuki, nirwo rwuya. Ubungubwo Nyirakimana abwiye Rwanyonga ati, oya, ati ntago naguha urwuya ntaraniho umwami nyir'u Rwanda. Noneho Rwanyonga ngo pa ngo bwami bwanyu nibwo mukangisha, agiye bikantebera ngo inyamaswa yarashe ngo arayihusha ngo nyirashe ndayihamya ngo none ntabwo wampurwuya wa mugore we. Rwanyonga agira umujinya arasimbuka akubita urushyi Nyirakimana. Nyirakimana n'umugore wa Rwabugiri, umwamikazi. Yes. Noneho amaze kumukubita urushyi amukubita urundi, ahita yisohokera arirukanka aragenda ataha. Mbese kwasi ise wa Rwanyonga yitwaga Mugabwambere. ubwo ngubwo amaze gutaha Rwabugiri aba arahageze, ahageze asanga Nyirakimana yarize cyane, amarira yatembye, reka sinakubwira, maso yatukuye. Arangije amubwira ati wabaye iki Kimana? Nyirakimana arati ni Rwanyonga yankubise yankureye byamfurambe. Ubwo ngubwo Rwabugiri aravuga ati humura Nyirakimana, ati mu minota mike ndakwereka umutwe wa Rwanyonga ku mbehe. Imbehe mbese ngira ngo urayumva nawe. Noneho yaje gutumizaho Rwanyonga, Rwanyonga araza ati Rwanyonga rero dushigaje ikintu kimwe, kujya kugeranwa, mbese kujya ku karubanda kugeranwa kugira ngo barasane barebe nyine uwica undi. Noneho baza kujya ku karubanda, Rwanyonga yakundaga gutwara umwambi we rukumbi umwe. Rwabugiri yatwaraga imyambi itatu. Ageze ku gasozi ku karubanda nyine kugeranwa, arangije Rwabugiri abwira Rwanyonga ati mbanza. Rwanyonga aranga aravuga ati ntawe ubanza umwami kirazira, mbanza we mwami nyiri u Rwanda. Ubu ngubwo noneho Rwabugiri abura uko abigenza, arangije afata umwambi aratamika arafora, uruhembe rugiye kuzahoberana n'urwa ruguru. Noneho ubwo ngubwo akaba yari yashyizemo amahagiro mu mwambi. Amahagiro mbese ni kwa kuwutongera, umwambi kuwutongera, ugende wice kanaka ugere gutyo ukore. Noneho ubwo ngubwo kuwutuma mbese ubwo arafora uruhembe rw'epfo rugiye kuzahoberana n'urwa ruguru, kwa kundi bafora, noneho igiti kikaza kikajya guhoberana n'icyo hepfo. Arangije arekura umwambi, amaze kuwurekura arangije umwambi ngo wagiye waka umuriro, Rwanyonga wukubise amaso kuko yari yawubonye ukuntuza ngo ajya hejuru, agiye hejuru umwambi ujya hejuru, agaruka hasi umwambi ugaruka hasi, ajya hirya umwambi ujya hirya, agarutse hino umwambi uragaruka. Bari bawumutumye. Ubu noneho bimaze kugenda gutyo kuko yarawubonye uraza, witegereza uraza, awutega ikiganza awufatisha intoki ihera ry'ikirenge, arangije abwira Rwabugiri ati wabonye, ati nkwejeje mu biganza byanjye no mu birenge, ati ngaho nyongera icyo undi mwambi nkwereka umwambi wanjye icyo ukora. Rwabugiri abarongera aratamitse, arongera arafoye, uhembe rwa ruguru njye kuzahobana na rw'epfo arongera arurekuye, wagiye urusha amakare wa wundi wa mbere, uragenda ugezeyo Rwanyonga witegereza uraza awutega uruhembe rw'umuheto, ubwo imbere yarawutora arangije uruhembe rw'umuheto, mbese kuri kiriya giti kiba kiriho intuze, kiba kizengurukijeho intuze nya igite umuhunda, ndio umuhunda mbese nirwo ruhembe rw'umuheto. Arangije ubwo imbere yarawutora, amaze kuwutora abwira Rwabugiri ngo uratewe Rwabugiri. Rwabugiri yari afite n'agasuzuguro wa mugani, arangije aramubwira ati njyewe nakurashe ndi umwami nyiri u Rwanda sinaguhamya, wowe mwana w'umutinde niwe umpamya. Noneho Rwanyonga aramubwira ati Rwabugiri atugize ngo iki Rwabugiri ati nimuhoye nari ngiye kukugirira ndaze kubye. Arangije Rwanyonga afata wa mwambi we aratamika umwambi we arawutongera, mbese kwa kundi ajyamubwira wa mwambi we ntutange amarira mu gihugu, ahubwo utange impundu mu gihugu. Icyo nkusabye wa mwambi we ni ukugenda ukagera kuri Rwabugiri ku ntori nini ry'ikirenge, ukaricamo kabiri, ukazagaragaza inkovu. Ubwo noneho Rwanyonga afoye wa muheto we, uruhembe rw'epfo rujya kuzabana n'urwa ruguru arawurekura, wagiye wakumuriro. Noneho ngo Rwabugiri awubonye ajya ijuru umwambi ujya ijuru, ajya hasi umwambi ujya hasi, ajya hino umwambi ujya hino, agarutse hirya umwambi uragaruka, ngo waciye ikibumba ngo yaciye ikibumba umwambi uragica, mbese niho mbese ku guca ikibumba ni nko kuvuga ngo mbese yarawubonye uraza. Amaze kuwitegereza ashakisha ukuntu mbese yawuzibukira, biramunanira. Arangije kuko Rwanyonga yari yabwiye wa mwambi ngo ugende ngo ntutange amarira mu gihugu, ngo ugende ugana intoki ry'ikirenge. Rwabugiri rero ngo yabyinnye ngo yasuherewe ngo icyuya kiramurenga wa mwambi waragiye ugana kuno rinini ry'ikirenge uricamo kabiri umaze kuricamo kabiri ubwo ngubwo rwanyongaranyije aravuga ngo ngira ngo wambonye Rwabugiri ati umugaha noneho rwanyonga ahita abwira Rwabugiri ati dutahe rero barataha bageze mu rugo noneho bashigaje ikintu kimwe cyo guhigira umushi n'umushikazi we nyiransibura nyiransibura mbese wo mu bise bya Huye bajya ku noneho ngo ku mbese yari umukecuru mu bise bya Huye yari afite ibere rimwe ryo bitaga nyiransibura yari afite ibere rimwe rinini cyane rimwe ku buryo yagufataga akari kugera mu gahanga wahita gupfa bo noneho baragenda bajya guhiga uwo mugore nyine noneho bashaka kumwica ubu noneho Rwabugiri abwira Rwanyonga ati genda nzakubwira umunsi mbese aramumubwiye ngo tuzagenda nkuko ejo ni kuwa gatatu amenya ngo tuzagenda kuwa kane uyu munsi ni kuwa kabiri ubwo ngubwo urumva ko hazaba haciye umunsi umwe wo kuwa kabiri no kuwa gatatu kuwa kane bakagenda noneho wa munsi amubwiriyeho ntiwaba ariho agenda Rwabugiri yeze Rwanyonga yamaze kuva aho ngaho Rwabugiri ahita aca haragenda ati nimumpeke intabare ati Rwanyonga azasange na Mutanzi umushe ubwo ngubwo baragenda bagezeyo bambutse uruzi noneho abasare bari baraho ngaho Rwabugiri arababwira ati nihagira umugabo uza afite ari hamwe n'undi mugabo wundi ntimuzamwambutse amato yose muzayavanemo aho ngaho Rwanyonga ubu ngubwo aragenda ageze mu rugo abwiye se ati nahize n'umwami ati na icyo nahigiye nacyo ati navuze nantsinda yuko azabica akabarangiza ari mwe data ari we nawe mama ati nicyo nahigiye nawe noneho ise wa Rwanyonga aravuga ati wahize n'umwami ndati nahize n'umwami ati he ati ngiye kugukorera ibintu nubisimbuka niho nzamenya yuko uzatsinda umwami arangije afashe ubuvunderi bw'itabi avanze n'ibintu zenya by'umubirizi bikatsi by'umubirizi arangije avuga ngaho rya arangije Rwanyonga bikojeje mu kanwa ngo se data ko birura ngo noneho isaramubwira ngo none se ngo mu gihe ngo umwami nagutsinda ngo akabiguhuka birya ngo ntuzabirya noneho Rwanyonga nemeye arabirya arabimara amaze kubimara amuha inzoga y'ubuki aramubwira ngo akira uwo inzoga umanure ibyo bintu ati ngiye kugukorera ibindi ise yitwaga mugabo bwa mbere ubwo noneho yari umuntu yakoraga ibintu bitangaje nyine mbese ni ibya kera nyine ubwo noneho arangije aramubwira ati ngiye kugukorera n'ibindi ati nubitsinda ati nicyo kizame cya nyuma ati nubitsinda ati nzamenya kuzatsinda umwami arangije amushyize mu nzu arasohoka aramukingirana amaze kumukingirana yamushyize mu nzu arangije amugerekaho ingasire hano ingasire y'urusyo mu gatuza arangije arasohoka kera noneho arangije amushyira ingasire aho ngaho amaze kuyimushyiraho arangije arasohoka ageze hanze mu rugo mbese mu nkike z'ingo agenda hashinga impindu y'ibyuma mbese ibintu by'imisumari arangije aramubwira ageze hanze se inzu arayitwika amaze kuyitwika arangije ajya hanze ajya ku karubanda mbese ati Rwanyonga ati buryo ukimara kuhava umwami yahise atabara ati none sohoka utabare noneho Rwanyonga ageze ngo arenyeganyeza yumva zansyo ziraremereye zimuri mu gatuza rangije aravuga ati se data ati ko numva ndemerewe noneho isa namubwira ati rwanyonga ati ndi nkawe nka kera ati nakwinyeganyiza ati urusyo rwohe ruri ku gatuza ati nka rukubita rukagwa hirya ati maze nkabyuka nkatabara rwanyonga yarabikoze amaze kubikora asanga inzu yahiye arangije aramubwira ati ese data bigire nte ko inzu yahiye ati rwanyonga ndi nkawe ati nka kera ati nakwiza imyiza nkace hejuru mu gisenge ati maze nkasimbuka nkagwa mu mbuga maze nkatabara ati kuko umwami yaratabaye kera ati uburyo kimara kuhava iwe nawe yahise agenda ati kandi nutinda aturasanga yagutanze umushi rwanyonga aritu natumye arasimbuka aragenda acamo apfumura igisenge cy'inzu acamo arebye hasi mu mbuga asanga harimo impindu arebye hirya asanga harimo imisumari ati se dawe ko mbona harimo impindu n'imisumari ati burya rindi nkawe ndi nka kera nkawe ati nasimbuka nkareba hanyoroheye nkavunaguza maze nkatabara arangiye kuko umwami yagiye kera ubwo ngubwo noneho arangije arasimbuka areba ahandi hamworoheye arasimbuka aravunaguza ibintu z'impindu ziramwica arangije aragenda ageze mu mbuga abwira isara amubwira ati hagarara mwana wanjye nkukorere ibintu arangije aragenda aca igiti icyo bita umuhanga arakizana noneho amusigira hahandi impindu zapfumaguye arangije harasubirana hamaze gusubirana ati mwana wanjye ngaho tabara rero atuzatabaruka amahoro ati nkwaye kuzo ndizo wakubyaye arangije rwanyonga aragenda n'umugaragu we mugabo Rwabugiri akaba yari yaramuteze abakobwa beza babyinaga mu muhanda noneho babonye rwanyonga mbese ngo bazamurangaze noneho icyajyanye umwami agikore ubwo ngubwo baragenda bagezeyo ageze aho ngaho kwa Rwabugiri noneho Nyirakimana abonye rwanyonga ati rwanyonga ati tambuka hano ati nkuye inzoga ati maze ubutegereje umwami agiye mu cyogera araje rwanyonga ati iyo nzoga yamurangaze rwanyonga aramubwira ati iyo nzoga yawe ntayo ushaka atahubwo abwira umwami atarahweka arahekwa si impekwa ataba yagenda ati uramusanga imbere abo ngombwa aragenda ageze imbere asanga abakobwa babyina neza cyane arangije ntiyabareba acaho ageze imbere asanga amato yose Rwabugiri yategetse yuko bayavana aho ngaho ku icyo cyambo kugira ngo batazambutsa rwanyonga abo noneho amaze kuhagera ku icyo cyambo asanga amato yose barayajyanye arangije abona umusare aramuhamagara ati niweho bita rwanyonga undi ati nigiye ati umwami yaratubujije ngo ntitusakwambutse rwanyonga ati se mbigize nte rwanyonga agiye kuziheba abona agakecuru gaturutse hirya ye katagira umusatsi wirabura ku mutwe arimva insa uruyenzi arangije rwanyonga yari yababaye cyane uwo mukecuru aramubwira ati se mwana wanjye ko mbona ufite ishavu n'agahinda ati wabaye iki rwanyonga aramubwira ati ndeka mukecuru undi ati se ni ibiki ati kandi ndareba y'amazi ufashe uruhembe rw'umuheto ukarutambika mwa y'amazi aya ruguru yahagarara yihepfo agatemba maze ugacamo ugatabara ati aba ari kubikora gutyo rwanyonga arangije abikora uruhembe rw'umuheto rutambitsemo amazi yaruguru arahagarara ahepfo aratemba acamo abaratabaye ageze ku karubanda asanga umushi n'umushikazi wafashe Rwabugiri wamukubise hasi wamunize amafuro yaje mbese uwo mubise byahuye nyine wa mukecuru nyine bamwitaga umushi n'umushikazi kuko yabaga mu ishyamba wenyine sanga noneho rwanyonga arebye asanga yakubise hasi Rwabugiri noneho hakaba hari umugaragu wa Rwabugiri yari yuriye igiti ngo aze kureba rwanyonga na Rwabugiri uza kwica umushi arangije ubwo ngubwo rwanyonga amukubise amaso aravuga ati ninjya kumwegera aramuvaho yiruke simbe mwishe simbe mpigiye uwo muhigo reka murase ndi kure cyane rwanyonga yaratameze amaze gutamika wa muheto we arafora amaze gufora ararekura ngo umwambi waragiye wikubita muri kabego wandukana muri nyansibura kabego ni ntuzi mbese ni umwambi waturutse ku ruraza noneho urabanza ufumura hano mu ntuze mu mugongo urangije uhitabona no utobora ryabere urangije bihitana n'umutima umushino umushikazi babaranguye maze kurwa noneho rwabugira hagurukana n'umujinya ati ninde ntanze umuci wa mugaragu we yiri gitati rwabugire ujye wicu uyifatiye ujye wicu bagufatiye naho kwifatira byarakunaniye eh ati rwanyonga niyo murashe kandi murashe ari kure cyane noneho rwabugira ahita abwira rwanyonga babaye cyane ati rwanyonga we ati ngaho wibera umwami ati ngiye kuzaba umututsi ati mu bakobwa banjye babiri ati nyamutemba shyoshyo na nyiramuro banurwa ati maze ati uhitemo ushaka nawe mu gushyingire nuko rwanyonga ahita abwira rwabugira ati rwabugira ati hamana ubwami bwawe ati kuko iyo mbushaka kera mba narabufashe ati none singiye kugukura ku bwami ati hamana ubwami bwateke kuko umenye yuko nkuruta ndi umugabo rwabugira none uhabwira rwanyonga turakoze urankomoreye mwana wanjye ati nanjye nta cyashimisha rero ati nanjye ndagushyingiramo umukobwa wanjye umwe ati azakubera umugore kera rero iyo bajya kurongora mbese nk'abakobwa barongorara kwa sebukwe aho byita gutahira mu ndaro aho ngubwo imaze kugera gutyo noneho rwabugiri rwanyonga afashe uwo mukobwa rwabugiri aramurongoye mbese amurongoreye mu ndaro kwa sebukwe kandi se yari yarabimubujije ngo ntazarongora umukobwa we umwami ngo kuko namurongora ngo niho urupfu rwe ruri ubwo ngubwo noneho rwabugiri arabombokeye arenka nijoro baryamye mbese agenda asanga rwanyonga n'umukobwa we bararyamye noneho yayambura inkota yari afite ayikubita rwanyonga mu mutima wasamo kabiri amaze kuwasamo kabiri noneho ubungubu rwanyonga arangije abwira rwabugeni ngo rwabugeni ngo uri ikigoryi ngo uri n'imbwa ngo nta n'icyo uzigezaho ari rwanyonga ati rero ni hahandi ati uyu mukobwa wamumpaye umumpaye ati ni hahandi bikundanye birajyana arangije abwira umukobwa ati mbarira umukobwa sigiye ukwanze wanzwe na so wakumpaye akaza kukunsinda mu maso ati ubu rero bikundanye birajyana yikura ya nkota yikubita wa mukobwa ubwo imirambi ibaye ibiri niyo mpamvu umugani ngo ibikundanye birajyana ubu noneho rwanyonga arangije rwabugira ageze ngo arakora ku mukobwa mbese amukoreho nyine kugira ngo arebe mbese icyo abaye rwanyonga ahita amufata intoki eshatu arangije reka nkwereke rwabugira kuri iki gutya ati nkuci intoki eshatu zarurasaniraga bazarukwambura uri kurureba uzasigara urira mu myotsi nk'abakame kandi nguye mu Rwanda njyewe ndahambwa na data ndahambwa na mama ndahambwa n'inshuti n'abavandimwe none weho ntabwo uzagwa no mu Rwanda uzagwa inyuma y'igihugu arangije ubwo ngubwo rwanyonga intoki arazica zitatu zo ku kuboko kw'iburyo amaze kuzica asigarana intoki ebyiri zo kuboko kw'iburyo arangije ngubwo rwanyonga barapfuye ise nawe araza ajya guterura umurambo rwanyonga ahujyana bajya guhamba kandi koko rwabugiri ntabwo yaguye mu Rwanda yaguye hanze yaguye mu mahanga hanze ubu ngubwo ni uku nguko byaje kugenda rwanyonga arapfa rwabugiri nawe arapfagwa hanze iyo ngiyo nk'uko yari yarabimubwiye ni uku nguko umugani wari umeze
nigeze kubyumvaho ariko mbyumva birangira ubwo ngubwo rero ndatekereza ntuwazabimubaza aho ari wenda aho ubwo nduta yaba abizi ambwira inkuru irambuye oya tumva nta kibazo namubazamo nabyumvise
tonto wawe nk'uko wabivugaga nta somo yumva yaguhamo harimo amasomo menshi yari yose hari ikintu cyo wakora ukamwigisha harimo inyigisho imigani ya kera, habaga harimo inyigisho zitandukanye. Mpereye kuri uwo mugani ndagira ngo
mwigishe. Nuko nyine nubwo Rwanyonga yapfuye, urumva ko Rwanyonga yari intwari, nawe ndamusaba ngo azakore azagira ubutwari, ko yagira ubutwari agabo ntagira ubutwari bwo kwicana, azagira ubundi butwari bwo bundi bwubaka. Nk'ubuhe nko kubaha ngo nabwo ni ubutwari, kwakira abantu nabwo mbese ni ubutwari, kubana neza n'abantu numva nabyo ari ubutwari. Mbese mu butwari harimo ibintu byinshi cyane. Imibanire nabyo nta
uko abantu babana cy'uko wamubwira batubwira iby'abandi,
abantu ukuntu baba aho ngaho rero, ukuntu imibanire y'abantu babanaga neza cyane. Nakunze kuganira na data cyane atari yigendera, akajya ambwira mbese bya kera ukuntu bari babanye n'abantu, mbese ko bari babanye neza, mbese ahantu habaga nk'ibintu bakaba batabaranye. Ubwo nabwo ni ukubana neza, nibwo butwari nyine nakubwiraga. Kuvuga ngo kwa kantuze habaye nk'ikintu ugatabara ukagenda, nabwo uba werekanye ubutwari. Ubutwari burimo ibintu byinshi, abantu babanaga neza, kuva basogokuru na basogokuruza babanaga neza nta kibazo. Mbese muri make kize kivukamo, nanjye namusabaga ngo azagira ubutwari nk'ubwo ngubwo.
Abantu barabanaga bagasangira, haza kuzamo ibyo bimwe
byabaye nabyo nyine biriya byarabaye, ariko byatewe n'inda nini. Mbese n'ibisi ibintu by'abantu bamwe, ngira ngo arabazi ntabayobewe. Hazamo inda nini, havamo ibintu byo ku mbese nabyita nk'ibintu by'ubukoroni. Abantu barakoronizwa, ba data barakoronizwa n'ibiki byose. Hanyuma haje kuzaho abantu nyine banga ibintu by'ubukoroni, mbese n'ibibomba ngo 59 abantu barahunze, muri 60, muri 70 barahunga. Ubwo ngubwo mbese muri make
muri rusange ibintu nk'ibi ngibi, hari imigani yari n'ibindi byose byabaga mu muco, na kahe kamaro byari bifite mu muco wacu?
Akamaro byari bifite mu muco wacu, nuko akamaro mbese byari bifite, byari bifite akamaro kenshi cyane. Kumenya babayeho gukomeza.
Nanjye mbyakiriye neza, numvise uko biri kose byavugurura abantu, umuntu akamenya icyo atari asanzwe azi,
uko kera babagaho,
uko kera imibereho y'abantu ba kera yari imeze. Ubwo mbese umuntu akagereranya n'iy'ubu ngubu, ariko ndumva abantu ba kera uko biri kose baratabaranaga, bari babayeho neza.
Muri rusange se tubwire nk'inyigisho ukuyemo muri uwo mugani.
Inyigisho nkuyemo ko umuntu yajya abana n'abandi, ukamenya umwanzi n'umukunzi, mbese nawe ukamenya uko ugomba kubyitwaramo.
Ibijyanye
n'imibanire y'abantu, ko mubanye byari byo byose hari ukuntu muba mubanye neza n'abantu cyangwa se hariho abantu n'ubundi baba bashaka kukwishyiramo ugasanga ntabwo bakumva neza se cyangwa ugasanga ni ikintu bashaka kukugerekeraho ariko ukamenya uko wabyigobotoramo
noneho tubwire mbere y'uko dusoza ikiganiro inama mwaha abantu muri rusange ari ibijyanye n'ibingibi by'imigani niba bumva twabikomeza mu muco wacu bigahoraho kugira ngo tuzakomeza tumenye uko abantu bakera babagaho cyangwa se ari n'irindi somo ryose watanga uhereye kuri iyi nkuru wose
iyi nkuru navuze ndumva mbese ari nk'abantu biyumvisha yuko iyi nkuru yabayeho bumva bayikomeza tugakomeza umuco wacu wa kera kuko basogokuru n'abasogokuruza tukawibikomeza tukamenya ngo abantu babayeho batya mbese bimeze bitya ukamenya ukuntu witwara mu bantu reba nkatwe twarasigaye twasigaye turi nk'abantu batatu hari n'akandi karumuna kacu turera kandi gatonya kuva ngo ababyeyi bacu ntaho tugira kuva ngo ahantu tuba turacumbitse ni nk'umwe icumbi turacumbitse ntabwo twari twabona aho tuba ni ukuvuga ngo nubwo ducumbitse tumenye ukuntu twitware uwo muntu ducumbitseho ku muco wa kera ukuntu abantu ko twareze uko bari babayeho kuva na kera barasabanaga bakagira bate ibyo bidufashije mbese nizo mbaraga dufite gushyira hamwe tukareba ikintu cyatuzamura cyaduteza imbere
ndumva n'ubundi kubana n'abantu b'ingeri zose ari byiza bitewe n'uko n'ubundi uba warasigaye umeze nk'inkeho ubwo ngubwo rero umva yuko iyo ubanye na buri muntu wese bigufasha ugasanga nta kibazo wisanzuye bikagutera imbaraga
murakoze kuduha kino kiganiro cy'inyigisho nyinshi turabashimiye